York City. Best cities in the house. Yeah. You are a family.
Kimziki namba moko kamwe sipangwe na lasties. Vocals za sakasoko ingoma ipate quits. Na gandamana na beats so ani with the rusty. Kitaa na shine kama Dickies, Mike and African beats. I was born for music, swata kipaji changu. Basi bora nipoteze, so nitisho na hizi pingu. Huni bado sijapata mabepari na wembia. Sigwai kupigwa chata kama walabu walibi. Ama sifa za dictator in the music on Mobutu. Kama msasa na kufuta chuma nondoe yokutu. Mwenu mwangu kuna rasta, kichwani siyo Mobutu.
Wambura, tutafika ndugu kijipanga. Cha mziki kuweka mani, tusijeshi kama panga. Tutafika ndugu kijipanga. Ae, ae. Wamura, tutafika ndugu kijipanga. Cha mziki kuweka mani, tusijeshi kama panga. Tutafika ndugu kijipanga. Ae, ae.
Luda, I'm the bestie, east to the west team. Pango kuzimeki, macho kwenye cheki. Nigga na stay real, you still fake. Nipo na twizy rapper, FIFA ndo hii projecti. Central Kerezoni, gentle kapatoni. Negro mafichoni, aleja handro ndo mtamboni. Dondoka tuko koto, siye na sifa mchizoni. Idi bindo bote kiokote, ntafi mzigoni. Oh, I see fear vua, juu isha mnyea. Chamtuma viba na pua kabla puya lijenea. Nandika nisikike kabla kiki na snea. Nikifa nisisalike vina moja bila pair.
Tutafika ndugu kijipanga. Cha mziki kuweka mani, tusijeshi kama panga. Tutafika ndugu kijipanga. Ae, ae.